shangwe leo sherekea. You told the old boys no, nilipo yumbo kanishika mkono. Usitoe kod marafiki wanafiki wanaribu penzi, hawana tena peace na love, pesa na nasisha watawala. Ulukundo na kabanga umutima wanje na obikije kumukobwa wikinya kwanda. Umusi na yakara mafaranga na yafisa mafaranga. Sa nyingine napata wivu kipendeza take your yourself. Wavu wikibao na nyavusa u usiogope achana nao wakalale makwao. Baby smile, mina wewe tuzimenata. Tusipatikane Snapchat wala Insta. It's my lifestyle. Be happy baby smile, mina wewe tuzimenata. Tusipatikane Snapchat wala Insta. Ni kama nimelala na kuamka vizuri, namomba Mungu mmiliki wa mbingu na nchi. Mapenzi yetu wa yabagiki siku chole tatu mkono. Jina lako niliweke moyoni. Najua ni kumu kuona kwa machi kilicho ndani yangu, ndo maana nikikona na vyatakia kama makuku. Baby I just want you to be happy and smile. Come closer, come to the point. Feel me and romantic what I want. Don't chill alone, don't feel lonely. Come close and come to the front. Bring me a romantic what I want. Don't chill alone, don't feel lonely.
Yeah.